bankuŋaji ɗi darande mum ena mawni sanne e ley sifaji keɓe ɗe fof weleydi mali holti wiide dullafe darande bankuŋaji ɗi le kabaru jawdi ɓe tefke to sikaso sigo e gawo
banki darɗo muɗum ana mawni eɗum rena kalsi amin ñalmade banki so gollira yo nafa muɗum goto miɗe mbawi ñalmade ɗum fa den ko keɓuɗa resande hoore maɗa banggal jawdi ka kena tawreɗa compte le banque
resude jawdi le banki nafabo sanne laamu o haybude kala ko yoɓa banggal impôt ŋaji banggal usuruji ɗi non holtiri jokko hoorejo sina bef ɗum woni syndicat banque ŋaji mali kaɗanna Abla Keita
adadu yimɓele joguiɓe compte le banque temedere e mumen fo ɓurata noga e ɗiɗi naɗu noga e joyyi ɗum an hollita wiide yimɓele ɓe ko heewi mumele ñalawma hande o ka fo wala compte le banque hande banki ŋaji sappo e nayyi wonni leydi amen ndi bankiji keddiɗi ɗi woni microfinance ŋaji ɗi ka yo bankiji jagotoɓe mbawɓe resude to kalisiji mumen ɗiɓe mbawi ɓamde kamɓe ɗi soɓe dokka e ñamande entreprise ŋaji tuskoy fa yetto yimɓe
kanko janguinowo jandeji dowre Moussa Diallo holti wiide ɗiɗo bankŋaji ɗi ne laato sababu sembinde keɓɓe ɗe talki ngala e muɗum ɗe kanoon kanko dunke keɓe holti wiide ko ɓiɓɓe leydi mali hewɓe ndesata kalisi le banki no waɗa hello yogaji e imadraji ɗiɗo bankiji ɗi
ndesoɓe kalisi mumen a bada le temedere fo sa ɓami keɓal banki ngal e hoore ana ɓuuri capan jetti neɗɗo ana wawi resoyde to kalisi muɗum hande yontere hasindina e kalisi yaaha yaltinaya ɗum hono si ɓeɗo client en bankiji ɗi yiiɗa ɗum en sanni ko ɓuranɓe kamɓe ni woni neɗɗo ndesowo kalisi muɗum kollitowo wakkati mo wawi yaltinde ɗum yalla banki o ana ɓama kalisi mo o resoyto o gollira fade haaji makko
daradeopérationdecrédit
ko ɗum foof serti hakkude banque jagu e banque ñiɓugol gollirɗe keɗɗanna bangal muɗum professeur Moussa Diallo dunke keɓe
bankiji ɗi ka fo yo bankiji jagotuɗi saabi ɗo amen ɗo lumo banggal jawdi wona ko yirwi sanni bankiji darantoɗi golleji no yawiri naɗu no ɓoyiroyi ɗiyo bankiji jogui ɗi laawi kanɗi jokkeɗe soɓe itti kalisi ka ɓe gatti e projet goto yalla oɗo projet kañum ndu dañ ko wartiri ele bankiji mabɓe ɗi eɓe jogui to laawi muɗum bankiji amen ɗine ko heewi muɗum fo jogaki ɗiɗo
ɗati
banki latto sababu wurnude keɓal no holiti Moussa Boubacar Nianga kanko dunke kowaruji banki micitni wiide weccugol kalisi ɗi ngalda yata fe caggal ngal ɗon wigal gollirde kabaru jawdi
banki ana wawi jettirede hono ɓernde keɓal leydi bankiji ɗi watta so kesuji leydi ndi ana tawre kalisi wakkati fo mbawɗi hokkede entreprise ŋaji ɗi fa yetto yimɓelle hoore golloɓe so kalisi ana le leydi le bankiji ɗum ƴaɓɓorto
kanko dunke kabaruji banki holti wiide bankiji mali ɗi jeeɓaki fe yirwere almusaɗɗaji keɗɗena fa hande Moussa Boubacar Nianga
le ñalawma hande o leydi amen ndi ana wondi fewde tiɗɗalaji mawɗi ɗiɗi saabi o takkaɗo sera yimɓeɗu ko heewi mumen fo wala compte ŋaji le banque ɗereji banque ɗi woni nawtirteɗe sanni banggal jobdiji ɓurde chèque kañum ko nande muɗum tiɗɗal ɗiɗoɓa oɗum woni yimɓele ndesoɓe kalisi mumen heewa sanni le banqueji
ka noon imadraji amen heɓude konngol ardiɓe banqueji ɗi heɓa lawol saabi appi bef ɗum woni dental golloɓe banque mali notaki min Thank you.